Yeah, 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 Skyward. Now when you're here to just make more money, more money. It's a big man thing.
Bada bada boom, acha uchizi machizi tunakuzoom. Hapa ni kazi wengumu kama kara room. Na kama denti subiri tukule boom. Na kama umesha choka tulia bench. Achana na maninja tusake change. Mtaa kwa mtaa sima president. Na hapa kazi tuna make sense. Tukisaka noti tunapiga noti. Niga tumehaso usilete shoti. Watu wa sporty hapa melosti. Si watu wa toti usiku tukipati. Nata hii this Oya cash madama need the one dance. Cheza pesa na pesa we money dance. Kauna pesa una bounce everybody bounce. Saka noti ita usipoteze chance.
Skype machizi tunasaka tuni kero.
Kwa wote wenye vision wachapa kazi watu wa dedication mambo madogo ya tutoi kwenye motion tupo na dili zetu makini kwenye mission atujivungi bado tupo imara bado wasaka noti tunachapa bakora na mwaga wino watabaki kunichora na chotata badaye wanijue tupo sura manyangao gani kitu gani mbona pa hizo mambo gani saka noti leta amani. Kama riziki analeta nani ja ona sasa kumbi uvivu kitu gani tupa uzembi fitina tuzikate kate na wembi kaza kaza na mani kama papa jembi
yeah. All day every day more money more business niko na timu yangu with the bosses I saw the things say now me Skyboy
hacemos dinero machizi tunasaka tuonikero ah ah yeah dele tuna